Yai. Diki na Shaitown Boy.
Midoshi sao.
Diki na Shaitown Boy.
Totoka data na mibila chenga. Kifaranga nipo kwenye tenga. Mikono juu, she say I know what I do. Miwa keshi komibu, dula kadu. Kiwa na wafili kuu, charge battery nipo full. She komiopa, napuwa mpolo kisema please baby. Go down, go down, go down. Oh baby yoga, niruso niko visha shela tuwe mtu moja, moja lover.
Hey, baby what I do. Kati uko free my boo. Yani upo juu. Njoni kuvute vumvum. Nitakuwa mbea dua. Mola kulinde for sure. Sasa umekua. Unaweza pika bakua. Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Hey, go.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance. Hey.
She's so pretty, pretty, pretty. I feel freshy, freshy, freshy. She looks so sexy, sexy, sexy. Chumba angu nani? Deshi, deshi, deshi. Ah, ukienda mbali sijiamini. Tuvutane hii safari ya wewe na mimi. Ulivyo mkali hadi mwenyewe semini. Wanelea kwenye sukari alafu ndazama chumvi. Ukinikosea, nitakupiga marufuku. Sipigagi mwanamke, labda nimpige mabusu. Uyu mtoto bwana ananichanganya kapuku. Mana napenda bata afu anachukia vihuku.
Shiko miopa, nakuwa mpolo kisema please baby. Go down, go down, go down. Oh baby yoga, niruso niko visha shela. Tuwe mtu moja, moja lover.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Hey, go.
Bounce on me, bounce.
Try again.
Baby show me dance.
Baby.
Bounce on me, bounce. Baby show me dance.
Sound mix it.